You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Tim Sod Pomasam ayaa soo hayay xilka gudoomiyaha gudiga la dagaalanka midab kala sooca ilaa 2013. Ka hor inta uusan ku biirin gudiga xuquul binaadanka, wuxuu falsafada siyaasadda ka dhigi jiray jaamacadaha Sydney iyo Monash, isagoo ku takhasusay aragtiyada dhaqamada kala duwan, wadaniyadda iyo haybta qarannimo. Hadda isagoo jeedinaya khudbadiisii u dambeysay intii uu xilka hayay, ayuu Dr. Sod Pomasan sheegay in markuu bilaabay shaqadan uusan islahayn waxa soo noolaan doona siyaasadaha wadaniyadda ku salaysan, wuxuuna intaa ku daray in siyaasadaha midabka ku salaysan inay Australia ku soo noqdeen. Wuxuu ku eedeeyay siyaasiyiinta federaalka inay u isticmaalaan dhaqamada kala duwan meelmarinta ajendayaashooda siyaasadeed. Wuxuu sidoo kale ku dhaliilay wasiirro ka tirsan dowladda Tambal inay hagayaan dood uu ku sheegay in qowmiyadaha kala duwan lagu kala qaybinayo.
And we must remain vigilant because race politics is back. I take no pleasure in saying this.
Waa in aan digtoonaano sababtoo ah siyaasadihii midabku waa soo noqdeen. Mana aha wax aan ku faraxsanahay inaan sidaas hadda dhaho. Waa mid i xanuujinaysa inaan sidaas iraahdo. Laakiin waa waqti ay siyaasiyiinta hadallada dadka qaar loola jeedo iyo warbaahinta ka faalloota siyaasada midabku soo jiita dhegeystayaasha ay aad u fidinayaan. Shan sano ka hor, isma lahayn waxaa soo badanaya siyaasadaha dhanka midig. Isma lahayn khatarta ugu weyn ee isdhexgalka bulshadu waxay ka imanaysaa baarlamaanka dhexdiisa iyo qaybo ka mida warbaahinta. Haddase arrintu waa sidaas. Dr. Sod Pomasan ayaa soo xigtay daraasad ka soo baxday hay'adda Scanlan Foundation oo muujinaysa in dadka ka soo jeeda wadamada aan afka Ingiriiska looga hadal ay saddexdii mid ka midaba la kulmeen takoor ku salaysan diin ama midab. Daraasadda Scanlan Foundation ayaa sidoo kale lagu sheegay in 77% dadka Afrika ka soo jeeda inay la kulmeen midab takoor. Dr. Sod Pomasan ayaa sheegay in xilliga hadda la joogo bulshooyinka Afrikaanku inay yihiin kuwa ay dusha uga dhacayaan doodaha ku saabsan soo galootiga, dembiyada iyo dhaqamada kala duwani. Wuxuu sheegay in halka midabkooda iyo jinsiyadahooda ay xudun u ahayd doodaha ku aadan dembiyada ay galaan dhalinyaro ka soo jeeda koonfurta Suudaan, haddana cidna ma sheegta, ayuu yiri, midabka iyo halka ay ka soo jeedaan dadka caddaanka oo waxlaayay sida Adrian Bailey ama Roger Rogerson. Adrian Bailey wuxuu kufsaday oo dilay Jill Maher oo ahayd gabar u shaqeysa telefishinka ABC-da. Roger Rogerson waxaa lagu xukumay xabsi abad kadib markii lagu helay isaga iyo nin kale inay dileen wiil dhalinyaro ah.
Just as there was in 1980s and 90s, there is now panic.
Sidii 80-meeyadii iyo 90-meeyadii waxaa jira cabsi laga muujinayo soo galootiga iyo dadka laga tirada badan yahay. Cadeymaha aanu eegno ilaa bilowgii sanadkan waxaa cirka isku shareeray walaaca ka imanaya siyaasiyiin iyo warbaahinta qaar oo ku aadan waxa loogu yeero kooxa Afrikaan oo burcada oo dembiya ka gala Melbourne. Qaar ayaa yiri reer Melbourne iyagoo baqaya casha xataa ma aadi karaan. Ra'iisul wasaaruhu wuxuu sheegay inay jirto cabsi saxa. Mucaaradka liberaalka Victoriana waxay qaybiyeen qoraallo ay ku qoran yihiin joojinta burcad dadka beegsanaysa iyagoo kooxa ah. Qoraalkaas waxaa la socday sawirro dhalinyaro madow oo qabo jaakadaha leh qaybo madaxa lagu qarsado. Dhowr hadal oo siyaasiyiin iyo dadka siyaasadaha falanqeeya ay yiraahdeen ayuu ku soo qaatay khudbadiisa. Waxaa ka mid ahaa siyaasiyiintaas Ra'iisul Wasaare Malcolm Turnbull hadal uu ku sheegay African gangs ama koox burcada oo dembiye ka gasha magaalada Melbourne oo Afrikaana. Wasiirka arrimaha gudaha Peter Dutton ayaa laga soo xigtay inuu yiri beeraleyda caddaanka koonfur Afrika waxay xaq u leeyihiin in il gaar lagu eego. Iyo Andrew Bolt oo ah suxufi oo isagu qoraal ku yiri soo galootigu waxay sabab u yihiin waxa uu ugu yeeray ethnic ghettos oo ah xaafado ay qowmiyada gaaruhu isku aruursadaan. Dr. Sod Pomasan ayaa sheegay inaysan jirin caddaymo muuqda oo muujinaya in dhaqamada kala duwan ee Australia ay khatar ku yihiin inay ka dhashaan qowmiyado kala qaybsan.
The evidence shows that we continue to conduct integration extremely well. The children of migrants.
Cadaymuhu waxay muujinayaan inaannu sii wadno isdhexgal wanaagsan. Carruurta soo gelatugu caadiyan way ka fiican yihiin carruurta waalidiinta Australia ku dhalatay markay noqoto dhanka waxbarashada iyo shaqooyinkaba. Mana jiraan calaamado muujinayo xaafado geetooyin ah. Dr. South Pomasan ayaa sidoo kale ku dhaliilay warbaahinta qaar inay sii kicinayaan cunsuriyad iyagoo ka shaqaynaya doodo arrimo midab la xiriira iyagoo aan hayn cadeymo taageeraya doodahaasi. Wuxuu si gaar ah farta ugu fiiqay cod aruurin ay qaaday Fairfax Ipsos oo muujinaysa in 4 ka mid 5 Australian ahba aysan taageersanayn isbeddel la doonayay in lagu sameeyo firqada 18C ee xeerka midab kala sooca, kaasoo la doonayay in sharci laga dhigo in qofka la caayi karo, loo gafi karo, lana bahdili karo iyadoo lagu salaynayo midabka qofka uu leeyahay. 2014 ayay dawladdii Tony Abbott ka noqotay isku day ay ku doonaysay inay xeerkaasi laasho, balse ay la kulantay carab ballaaran. Maarso 2017 ayay dawladdu xeerkaas aqalka sanadka geysay, laakiin aqalka sanadku waa uu tuuray oo diiday. Dr. South Pomasan ayaa sheegay in shacab badan oo Australiana aysan doonayn inay arkaan in difaacaas laga difaacayo takoorka in la laalo ama laga laabto.
First Australians, ethnic communities, civil society advocates,
dadka dalka loogu yimid, bulshooyinka jinsiyadaha, bulshooyinka rayidka, dhammaan waxay ku midaysan yihiin difaacidda xeerkaas. Labourka iyo Greenku way cadeeyeen inaysan ogolaanayn in la taabto xeerkaasi, halka dawladdu ay doonaysay inay beddesho. Waxaa sidoo kale aan aragnay xubno ka tirsan xisbiga Liberaalka oo cod dheer ku sheegay inay doonayaan in xeerkaasi sidiisii loo daayo. Xeerilaaliyaha guud Christian Porter ayaan weli ku dhawaaqin cidda beddeli doonta Dr. South Pomasan.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.